Luka asempa tie duonu nan.
Na da yedi na wetwe kai no anapa hima hima okɔ eda no so na ɔde nu hwehwam a wasiesie no bae na ohu ɔbɔ no sɛ apire afiri eda no ano na ɔhyɛ ne mu no wanhu Awurade Yesu mu no na ɛbaa sɛ yei yɛ wɔ ntirim kesenee no hwɛ mmarima baanu bɛgyinaa wɔn nkyɛn a wɔhyɛ ntadeɛ nahanaha na ehu kaa wɔn ma wɔsisii wɔn tiri ase na mmarima no ka kyerɛɛ wɔn sɛ
adɛn na mohwehwɛ ɔteasefoɔ awufoɔ mu yi ɔni ha wɔnyane monkae sɛ deɛ ɔwɔ galilea no ɔka kyerɛɛ mo sɛ ɛtwa sɛ wɔde onipa ba no hyɛ nebɔneyɛfoɔ nsa ma ɔbɔ no asɛnnuem ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no wasɔre bio
na ɔkae ne nsɛm no na ɔsane firii ɛda no so bɛkaa nneɔma yi nyinaa kyerɛ dubaako no ne wɔn a aka no nyinaa na Maria Magdalene ne Yohana ne Yakobo ne na Maria ne mma a wɔka wɔn ho no na wɔbɛkaa yeinom kyerɛɛ asomafoɔ no nanso wɔn nsɛm no yɛ wɔn sɛ nsɛnhu na wɔannye wɔn ani na Petro deɛ ɔsɔre tutuu mmirika kɔɔ ɛda no so na ɔbɔɔ ne mu ase hwee mu no ɔhu nwira no sɛ ɛgu fa ɔfiri hɔ kɔɔ fie na deɛ asie no yɛ nwanwa na hwɛ da no ara wɔn mu baanu sim kɔɔ akura bi a wɔfrɛ no Emmaus ɛfiri Yerusalem kɔ hɔ bɛyɛ nkwansima aduosia ase na ɔredi nneɛma a aba yi nyinaa ho nkɔmmɔ na ɛbaa sɛ ɔredi nkɔmmɔ no a ɔrebisabisa wɔn ho no Yesu ankasa twe bɛne ne wɔn bɔ anan kɔɔeɛ nanso wasosɔ wɔn aniwa mu na wɔanhu no na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ
nkɔmmɔ bɛn na monam redi a mo werɛ ahoɔ yi
na wɔn mu baako a wɔfrɛ no Kleopa buaa no sɛ
wonko ne hɔhoɔ wɔ Yerusalem a wonnim sɛ masisi hɔ nansɛn
na ɔsee wɔn sɛ
nsɛm bɛn
na wɔsee no sɛ
deɛ ɛfa Nasareni Yesu a ɔyɛ odiyifoɔ a awo tumi nneyɔeɛ ne ɔkasɛm Onyankopɔn ne ɔma no nyinaa anim no ho sɛdeɛ asɔfoɔ mpanin ne yɛn mpanimfoɔ de no kɔmaa sɛ wɔmmu no fɔ nku no na wɔbɔɔ no asɛnnuam na yɛn deɛ yɛn ani daa so sɛ anka ɔno na ɔrebɛgye Israel nanso yɛn nyinaa akyiri no na nsɛne a nsɛm yi siiɛ
na mmaa bi a wɔfiri yɛn mu abɛma yɛn ho adwiriɛ ɔtua ahema kɔɔ ɛda no so na wɔanhunu na mu no na ɔba bɛkaa sɛ wɔahunu abɔfoɔ bi wɔn ani so nso a ɔkaa sɛ ɔte ase na wɔn a wɔne yɛn wɔ hɔ no mu binom kɔɔ ɛda no so na wɔkɔhunu sɛdeɛ mmaa no nso kae no ara na ɔno ara deɛ wɔanhunu
na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ
o adwenhwerɛfoɔ a moyɛ nyaa mo akoma mu sɛ mobɛgye deɛ adiyifoɔ no aka nyinaa adie ɛnsɛ sɛ kristo no bɛhunu saa amanneɛ no ansa na wakɔ animuonyam mu anaa
na ɔfiri mose ne adiyifoɔ nyinaa so kyerɛ wɔn twerɛ nyinaa mu nsɛm a ɛfa ne ho ase na wɔbɛyɛ kura a wɔrekɔ aseɛ no ɔyɛ sɛdeɛ ɔrekɔ n'anim
na wɔworɔ no sɛ tra yɛn nkyɛn na ɔnwu adwo na deɛ ɛyɛ asa ɛna ɔhyɛ ne mu ne wɔn kɔtraeɛ
na ɛbaa sɛ ɔne wɔn te adidiɛ no ɔfaa paanoo hyiraa so na ɔbubu de maa wɔn na wɔn ani buee na ɔhu no na ɔno deɛ ɔtu gyiraa wɔn anim ɛna ɔsisii wɔn ho sɛ
ɔne yɛn rekasa kwan mu na ɔbu atwerɛ nsɛm no mu kyerɛ yɛn no yɛn akoma anhyehye yɛn wɔ yɛn mu anaa
na ɔsɔree dɔ no mu san baa Yerusalem bɛhuu sɛ dubaako no ne wɔn a wɔka wɔn ho abɔba wɔn ano ɛka sɛ
Awurade anyane ampa na wɔyi ne ho akyerɛ Simon
na wɔn nso kaa deɛ ɛsii kwan mu ne sɛdeɛ wɔhuu no paano bubuo mu no kyerɛɛ wɔn na wɔrekasa saa no ɔno ara bɛgyinaa wɔn mfimfini na ɔsee wɔn sɛ
asomdwoeɛ nka mo
na ɔbobɔɔ bini mu na ɔsuro susuu sɛ wɔahuu ɔsaman na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ
adɛn na mo akoma atutuo na adɛn nti na adwene sɔresɔre mo akoma mu Monhwɛ me nsa ne menan sɛ ɛyɛ me ara. Momfa mo nsa nka me nhwɛ. Ɛfiri sɛ ɔsaman ni nam ne nnompe sɛnea muhunu sɛ mewɔ yi.
Na ɔkae saa no, ɔde ne nsa ne nan kyerɛɛ wɔn. Na anika nti wɔda so nyii ni na ɛyɛɛ wɔn nwɔ no, ɔsee wɔn sɛ,
mowɔ aduane bi wɔ hɔ anaa?
Na ɔmaa no apataa a wakyee sin bi, na ɔgye dii wɔ wɔn anim. Na ɔsee wɔn sɛ,
yei ne me nsɛm a me ne mowɔ hɔ no, meka mekyerɛ mo no, sɛ ɛtwa sɛdeɛ wɔatwerɛ Mose mmara ne adiyifoɔ ne nnwom mu wɔ me ho no nyinaa ba mu.
Ɛno na obuee wɔn adwene mu ma a wɔtee twerɛnsɛm no aseɛ. Na ɔsee wɔn sɛ,
wɔatwerɛ sɛ Kristo no bɛhunu amane, na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, wasɔre afiri awufoɔ mu, na wafa ne din so akɔka adwensakyera ne bɔnefafiri amansan nyinaa mu, na wɔbɛfiri aseɛ wɔ Yerusalem. Na mo ne yeinom ho adansefoɔ, na hwɛ, meresoma m'Agya bɔhyɛ no aba mo so, enti montena kuro no mu nkosi sɛ wɔbɛma mo ahoɔden afiri soro.
Na ɔde wɔn firi adi kɔduruu Betania, na ɔma ne nsa so hyiraa wɔn. Na ɛbaa sɛ ɔrehyira wɔn no, ɔne wɔn paapae mu, na ɔma no so kɔɔ soro. Na ɔkoto sɔree no, na wɔde anigyeɛ kɛseɛ san baa Yerusalem. Na ɔwɔ asɔrefie hɔ daa hyira Onyankopɔn.